Yeah.
Uh-huh.
Full package, ndo hii.
Si fuck that bobina la ma.
Yo.
Yeah. Gumbo.
It is. Mambia.
What to do?
Kichwa kichwa. Yo. Yo, luggage chumi na bebea. Wanaume kazini msafari inaendelea. Tukinguruma mara parapotea. Leo tutaona nani ataongea. Yeah. Lagitu ya chume na bebea. Wanaume kazini msafari inaendelea. Tukinguruma mara parapotea. Leo tutaona nani ataongea.
Yeah. Kina nani jamaa? Kaso sisi lecture double B. Chain la mam, sani punguza nyege acha gamza. Hii game ni biashara sio tukunga. Kuna MC kelele inaele kwa mic zao ni chocha flow zao yele yele ati. Kila mtu wako juu kivyake shata fuck nyangao. Yeah, when in anu jiteki fala hii na hizo flow za kapuka. Ushafia tuko na vunda na tupa. Sukuma na rusha. Silagi bifu waga na kula mpupa. Titrack washafanya batika mahi. Wasani washaona batika maji that's true. Uwezu kapima shoes yangu na kama una issue. Sawa mwanangu.
Yo, target ya chumi na bebea. Wanaume kazini msafari inaendelea. Tukinguruma mara parapotea. Leo tutaona nani ataongea. Yeah. Lagitu ya chume na bebea. Wanaume kazini msafari inaendelea. Tukinguruma mara parapotea. Leo tutaona nani ataongea. Yeah. We the real niggas mnaskizaga. We the real niggas amwezi pingaga. We the real niggas wenye swaga. Kwenye michano mikali hata mapromoters wakibana. We make more cash, they make more trash. Leo flow kali hadi hater una blush. Rap una kitambi na una bass. Wili ndio imefura na hunaga gazi. Leo ni kukugonga 10 plus. Nzichooni twa kuflash. Mini headmaster kwa class. Ah, shika table producer na siku unapenda tako. Wasanii wa kike wana shida kwa studio yako. Leo twa kuchapa kichapo. Leo ni kichapa di kesho utaniomba collab. Sani umeanza juzi na udadai unatawala gado. Leo twa kam 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 kijomba. Yo, target ya chume na bebea. Wanaume kazini msafari inaendelea. Tukinguruma mara parapotea. Leo tutaona nani ataongea. Yeah. Lagitu ya chume na bebea. Wanaume kazini msafari inaendelea. Tukinguruma mara parapotea. Leo tutaona nani ataongea. Yeah.
Cubs, bado rapper, living it up. Some think I'm paranoid, I don't give a fuck. Oh boy, bad boy, I'm just messing it up. Girls, they come running when I pass in your block. Ha, is that the reason people think I'm a flat? I'm so hood, so ghetto, maybe that's what's up. Time any jenga, streets no place na manga. Mwamba wa Kisumu, mapaka wa menyeshewa. Wanajita making, kumbuka tumewalea. Nishanguru maha, fake MCs potea. So ini ngoma yako, rafiki msaliti. Nilikuwa nawe, wakati wa dhiki. Inje we rafiki, kumbe ndani unachuki. Ulijua ndoto yangu, kuwa mwanamuziki. Atu smoke shit, atu fuck shit. Ile tunawafanya muna shit kwa shit.
Yo, target ya chume na bebea. Wanaume kazini msafari inaendelea. Tukinguruma mara parapotea. Leo tutaona nani ataongea. Yeah. Lagitu ya chume na bebea. Wanaume kazini msafari inaendelea. Tukinguruma mara parapotea. Leo tutaona nani ataongea. Yo, target ya chume na bebea. Wanaume kazini msafari inaendelea. Tukinguruma mara parapotea. Leo tutaona nani ataongea. Yeah. Lagitu ya chume na bebea. Wanaume kazini msafari inaendelea. Tukinguruma mara parapotea. Leo tutaona nani ataongea.
Kwa nalia Bujivo, nyamazishe huyu mtoto.
We, nyamaza.